bose byange tosagasagana oyo gobadoka mbokwagala muleke agenze nabalala omuntu gwendaze ebyama byange nga ndabyomwoyo wabula kimatisiza mponya akajanja kandi mu butuufu ekibadde kimpujjo n'omwana akimmazeeko abalungi abansomeseza kati akamanyiira akammazeemu ankwesa amaaso ge era nesonyi okwagala nanoyo omutuufu okwagala nendaga abalungi gye babeera nenonda yoyo gwe nalaba abasinga olwo ne neerabira nti abalungi mbwaza nnamaaso obuntu nabuuka mu lyato nalinnya mu nnyanga wabula kimmatisiza mponya akajanja kandi mu butuufu ekibadde kimpujjo n'omwana akimmazeeko abalungi abansomeseza kati akamanyiira akammazeemu ankwesa amaaso ge era nensonyi okwagala bulirwanyumya ansuubiza nsi nakkulu ng'omuntu olimba otya munno tibwolifa baliziika mu nze nzijukira ne lwe yalayira butalindeka
Amaso ge era nesonyi okwagala.